ya sometime nijone nguri, kila nikitafakari some angles naona haziko shwari. Nahitaji jemedari uongoze kufuta kiburi, ili visije haribu moyo, nafsi na mwili wangu. Uweza yerejesha hayo maji yaliyomwagika, kurudi tena kwenye kikombe cha awali, tena kuonekana safi kuliko awali. Ongoza maisha yangu Bwana wewe. Nipo safarini nami bado bado nakazana na yangu race, bila wewe sina uhakika kumaliza salama race. Ninaomba nishike mkono Bwana nishinde yangu race, nikiwa nawe nina uhakika nitafika salama. Finally, nikuone ukirudi toka mawinguni Baba. Finally, ukisema mwanangu twende sote. Zangu zote izwapo tawala moja moja, na mawazo yangu yote tawala moja moja. Vyumba vyangu vya moyo ivyapo tawala kimoja moja, palipo na hitilafu dadi naomba undo. Boresha nyendo na mimi, boresha nyendo na mimi, ongoza njia na mimi. Ongoza njia na mimi, yani wanitazama po mimi, waone ushuhuda wa wewe, maana wewe uko ndani yangu mimi. Niko safarini nami bado bado nakazana na yangu resi, bila wewe sina uhakika kumaliza salama resi. Ninaomba nishike mkono Bwana nishinde yangu resi, nikiwa nawe nina uhakika nitafika sala. Finally, nikuone ukirudi toka mawinguni Baba. Finally, ukisema mwanangu twende sote.